meza mboko. Vitu navofanya usifanya in front of my eyes. Naleta mkorogo. Why you they keep on telling me lies? Si alali kipodo. We hubago weko pete kono. Tai, najua ndiyo sababu. Kwenye peze langu nipate tabu. Zai, mwache mume na kuomba. Zai, kweli Mungu anakuona. Zai, maji kinu ni waponda. Walai, moyo unanisonona. Aya, tuku limekwama. Na bado napenda. Oya, mwache zai kwanza. Au bado napenda. What do you want me to do? Me I go die for you.
Walai, moyo unanisonona.